original Genesis. I might be moonlighting, sun shining. Been searching, not finding no love. Try fighting Mike Tyson. Blood don't spill like Viking. No love. Still I want to be with you, my baby. Sina kari achaniku, baby. Willing to be fighting for you daily. Spend all my money for my baby. Taba samu kwangu weni baby. Ina kupenda sana baby. Sababu nanipenda sana wewe. Sita kuache mwenyewe. Kwangu weni baby. Ina kupenda sana baby. Sababu nanipenda sana wewe. Wine and dine with love, blankets on and low. Love you like a Sunday morning. What is letting go? Making love and vibing like we never did before. Multiply my blessings every time I am with you. Tell ya kuzenga kuyaka yakana. Tenewe bantiba mapomera kululonda kuruana gana. Kavana bakunonga bakubo kulemya. But since your mind turned it, we want ya kutikiria. Taba samu kwangu weni bebe. Ina kupenda sana bebe. Sababu nani penda sana bebe. Sita kuache mwenyewe. Kwangu weni bebe. Sana bebe, sababu nanipenda sana bebe. Sita kuache mwenyewe. Can never let you go no way. Na weku waku genda wa mukumariri zanza ndiba nkulinze. Baby, nesanze nyanzen kwa kate. Can never let you go no way. Kwa kuwache mwenyewe.